mntwana nangilo mntwana ade ngikhuluma ngayo. I think sondele ngigcwale kuyena lo. Bamba la, bamba la. Baby girl, pega. Mntana wami roza nawe, sangiringe nawe kancane. Angeke ube mude. Nanglo mjana omuhle gawa singimsondele. Hello Siri Pie, kambubani gama?
Uzanele.
Mina ngusiphamandla, cela ungiphi ithuba ungilalele. Ngathi ngise Fort Napier mina ngawe mntwana ngisangele.
Ebudima kancinci ngama pick up lines aphambene.
I know lalela, indaba nawe ushisa stereck. Ungenza ngishaya uvalo namagama vela ngiphelele. Ngicela uthando lakho mntana abantu, please awungizwe. Angeke uhetheke, ngizokuphatha soft okwenganezele. Ngizobreak ama rules nasendlini mina ozobheke. Bheka nje ngiyablasha, wenza igulufake ntekenteke. Bheke mumbu don't i caravel ingabi yaphi indlela upake grand mom uyangibulala with that killer ass ungishaya blind ungenza ngifeyile ngisho neyeyibuka i-testing ngicela ungigaye i-chance mina ngizokuphatha kahle I swear angikwazi ukubhaka kodwa ngicela i-recipe kwe-lucky cake
awunamali awunasoto
Ujahile mawuphethe mina kule strati wena mama uphephile.
Oh, i security endangu wasijongile.
Angisili security kodwa ngaba yilona for inhliziyo yakho phela ngithathekile ivaru yangibusisa. Ngakho ngiyaphakamisa angani wena mamis wilento echaza nani. Lady Smith black mambazo lento enambithekayo ngikubeke esithombeni ushike inkondo inama picture ma lips I think I think eyomyobi fika mamisa uyashisa ngiyafisa nokukhisa imizwa yami igqoka ibheshu ngawe ngiyagiya mina ngiyafisa ungakithuba mama sita ibhantula liyakuthanda mntwana nhliziyo thambisa mina ngizokhipha kula makhaza kuletha ukushisa ngifuna wena mina baby girl angisenakuchika.
Awuna mali, awuna soto, awuna awuna moto, awuna vum vum nishi skorokoro, awuna twa hambo dlali loto. Awuna mali, awuna soto, awuna awuna moto, awuna vum vum nishi skorokoro, awuna twa hambo dlali loto. Awuna mali, awuna soto, awuna awuna moto, awuna vum vum nishi skorokoro, awuna twa hambo dlali loto. Awuna mali, awuna soto, awuna awuna moto, awuna vum vum nishi skorokoro, awuna twa hambo dlali loto.
Chami, kajongela chani waka wamba pao tumba rani fumana. Akali kweli na perhaps uza nje ujongile lo 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 ligeza na eli yu angakhinga ndiqhele kakubike mina ke ngandazi nondazi ndamthini
yo geza lo